Yeah. Wank it. Bone Bronx once again. Let's go. Hey baby, twende photoshoot. Nyuka pamba kisha twende zetu photoshoot. My baby girl twende photoshoot. Zile. Yeah, I like the sound.
Yeah. Hey baby, twende photoshoot. Nyuka pamba kisha twende zetu photoshoot. My baby boy twende photoshoot. Zile.
Tuko very happy baby vile tunasim tanashati. Mitandaoni we post everything kwa wakati. Mapicha kibao tumetoka bling. Tuko safi acha zile tunavalisha na ring. Tuko chachi. Napenda sana kweka pose la kungata lips. Mejibinua mkono mojo mekamata hips. Uki change unabinua kidomo ka una kiss. With the cute face japo hauna dimpo kwenye cheeks. Zingine wakizio na shoga zako za wakera. Ulizo vaki remba ulicho meshisha na dera. Mana wakipiga wawa wazi nogi zinakera. Sema ndo walivo japo na zisingizi ya kamera. Picho nazo posti baby ndo hizo wazitakazo. Zinangaa megapixels enye ujazo. Kampuni zinapiga sim kuomba matangazo. Njoto pige mapesa bila kikwazo. Yeah. Hey baby twende photoshoot. Nyuka pamba kisha twende zetu photoshoot. My baby girl twende photoshoot. Zile. Yeah, I like the sound.
Yeah. Hey baby twende photoshoot. Nyuka pamba kisha twende zetu photoshoot. My baby boy twende photoshoot. Zile.
Tukipiga selfies. Kuna time waga siamini. Najuliza kweli huyu mtoto mtam yuko na mimi. Hato kaze sura usipo tabasam. Bado pini ndo sababu na nizidisha gaham kama nini. Kote unanoga haina taku change background. Na kufotoa kila upanda unapotana round. Na milio tu it's a camera sound. Players wanatoa macho kona ngoja rebound. Watu wa location wanadato na veya mudu mapose. Wanajuliza hivi haya liasomaga cause. Mbona napagawisha sana menga kicho cause. Mina cheka tu wa wish wangetuwa na muda wa doze. MC mama baby ni kupige fuu mpaka chini. Wakaulizane juu ya ilo guu kwa kimini. Nyingine jibinue waone shoes na bikini. Wapagawa diwe ngumku wa mini. Yeah. Hey baby twende photoshoot. Nyuka pamba kisha twende zetu photoshoot. My baby girl twende photoshoot. Zile. Yeah, I like the sound.
Yeah. Hey baby twende photoshoot. Nyuka pamba kisha twende zetu photoshoot. My baby boy twende photoshoot. Zile. I like the sound.